Yo, ladies and gentlemen, it's me again, Master.
Get you beat.
Master.
I know it.
World's up. I ever.
Ukimona kwa mbele, yana na kasula ka upole. Kama Eve, anawezele. Alafi ukupisa na kwele. Wanza ukimona so, uyo mtoto so. Nikimona na kwa soba, kinomano.
I know it.
Dildan, uyu mtoto niko naye. Dildan, tayari nishaongea naye. Dildan, usisubutu kuwa naye. Dildan, tayari nishanunua kwanza ukimuona so. Uyo mtoto so, nikimona na kwa soba. Kinomano.
Kinomano.
I know it.
Musabaro Master. Sari Master. Ivy Master.
Master.
Rishikisi Master.